GettaTunes.com.
Okay, okay. One time.
Real
beats. In our imagination, ni. Unali ni confusion, ni. Mudumu muni vision, ni. Ndimanga na we goshen, ni. Mana wa onchi pikichara. Ineo ndine robara. Angadi ndine wansara. Ngadi madamu ndisara. Awuze yabaya.
Yabaya.
Mami cheke tenda.
At www.getatunes.com.